ngithi sembona nthoko somhlaba phana njengoba manje intropon MTM utemedi kodwa nima shabathe pangi wela yithi lena bayithi isifilo lapha bakethi inkosi umdzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uyasicela bakithi ukuthi ngolwesihlani olunye nolunye bakade bakithi inkosi yami abantu mabaqobe phela kodwa imqhele abantu bafake phela imvunulo yesintu sibonise phela isintu sethu nokuthi singobani sibuyaphi sivusile phela amasiko ethu kunjalo lapha ngithi ndanga tshivenda khosi igoba ramba zori butanu lingwe na lingwe vhathu vha ambara phala zwiambaro zwashu zwa tshivenda zwiambaro zwashu rine vhathu vha tshintsho ndi kumela mole wa dzi uri khosi i khou vha khopela vhathu vha mulimo uri vhathu vhutlhani ndi vhuṅwe ndi vhuṅwe vhathu vha apare diaparo tshela tsha tshintsho ri tsuse phala ntho tsha rina tsha khale ri tsuse tshintsho sa rina rine vhathu ke dzi uri o le ke mang le wena o mang le nna ke mang vhathu vha apare u tshwana le nna so ntse o mpona uri ke iwang yes ke yona ntho e khopela ke khosi isilo isamandebele ya khopela mole Stanley Raphael Khumalo ke re ba yethe mdzilikazi.